kusaba watasaba teyebaka omuze kuba muze oli bwamanyiro kukea watakea tebuziba omuze kuba muze oli bwamanyiro kuwakana watawakanye teyebaka omuze kuba muze oli bwamanyiro kuliba wataliba kotaulira birembe mazima tulamye abaline mize bibi abange tulabye fe tulabye ne mize bibi mazima tulabye abange tulabye fe mazima tulabye tulabye ne mize bibi Omuze kuba muze, oli bwamanyiro kuba, watabye teyebaka. Omuze kuba muze, oli bwamanyiro kuloga, wataloga tasanyuka. Omuze kuba muze, oli bwamanyiro kusera, wataseze taba mirembe. Mazima tulabye abange tulabye fe mazima tulabye tulabye na bemize bibi mazima tulabye manange tulabye fe omuze kuba muze abange tulabye tulabye na bemize bibi manange tulabye
Abange tulabye fe, mazima tulabye.